anothando ngaphakathi wabanika lonke bathukala ngalo ndinaluthando aphakeli lobanzi kwaye lona lujulile naluthando engatoboni sebelimazile intliziyo sakho.
I'm not afraid to be alone.